wrong every time. Wrong. Yeah. You hear this? Yeah. Alright. So give me your pretty body. Nafata kitu tamu na roi mekubali. Swezi bishana na wawu hawatuwezi. Raw imeshona na nikizi ya mapenzi. Baby girl you light skin and I like it. And in the street darkness my you like me. I can't decline every moment when you feel me. Come even closer mama sita pay a pili. In my building pangizani ring day big pin. Clean clean big slim big win lead. When you were lonely on my shoulder you were lame, yeah. When you were humble my name it was real shit.
Show me your body. Show me your body, yeah. I'll make you show me your body. I'll make you show me your body. I'll make you show.
Naitwa soso, kwako niko social. Swacha niku shoga, it's only you. Hakuna mungine kichwani mozoni you. Nasina chengine ndotoni nakuta you. Nasina mungine machoni nakona you. Gafu shosho, you fit in my shoes. Venyu nani do, soya tunendana tu. Tenu nanelewa bu, wow, our love is true. Napendo na vowai na monitu. Gatuchori na bambika, kilo siku sasit. Siwendo unanilisha, napendo na vodai. Nina hit ya pika, kama bitu wanifini. Lazo daitika, hello lady, are you ready? Acha semu kweli, hey. Nanijua mini mkweli, so siseme nilifele. Siwa kuko hai, takulinda wa shangai. Wabaki tu die, die. You're my child, my mind, why lie? Baby fine, where you shine, pretty mind,
Nafanya chote ili nikupate we. Na nia yangu mimi nikupakate.